casa bancanjola sida ay u badayeen masaxa qalloocu haysa seegayaan fiyeel raga saban kan joogaa sida ay u badayeen masaxa qalloocu haysa seegayaan fiyeel anigoo surheero surmiyoo haraha qaba anigoo surheero surmiyoo haraha qaba dakalaha xumaatiyo siriqda habeenka lagu dhacay anigoo surheero surmiyoo haraha qaba anigoo surheero surmiyoo haraha qaba dakalaha xumaatiyo siriqda habeenka lagu dhacay subax sarmahayda curato saxan saxa udgoon badan haydilkahey saaqdee sarmawahida curato saxan saxa udgoon badan haydilkahey saaqdee waan helahay sadiyo calaf iyo sidaa subahayee waan helahay sadiyo calaf iyo sidaa subahayee dayigaygii noqotee soo dhawoo soo dhawoo soo dhawoo macaanow waan helahay sadiyo calaf iyo sidaa subahayee waan helahay sadiyo calaf iyo sidaa subahayee dayigaygii noqotee soo dhawoo soo dhawo soo dhawo macano wadhamac jacayl nafta dhahawaco haani dhahawaco dala roga jirkeehe wadhamac jacayl nafta dhahawaco haani dhahawaco dala roga jirkeehe dhuxiyo qalbiga allay dhexqaadayo wadnahay daglehe dag dhuxiyo qalbiga allay dhex qaadayo wadnahay daglehe wadnahay daglehe dayahaygiyo hadu waa dhexdinehe dayahaygiyo haduwaa dhexdinehe halaynta alla dhiman annaan kala dhiman haynta alla dhiman ee annaan kala dhiman danna hayga tageehe marna hayga tageehe daya haygiyoo haduwaa dhexdinehe daya haygiyoo haduwaa dhexdinehe halaynta alla dhiman annaan kala dhiman haynta alla dhiman ee annaan kala dhiman danna hayga tageh barna hayga tageh wadib jacay haygu soo dhacdo halaanahiigu dhacdo hay dhalaalise wadib jacay haygu soo dhacdo halaanahiigu dhacdo hay dhalaalise sida kuugu dhigay laadnay dhaqo haygu haydafte sidan kuugu dhegay macnaadnay dhaqo haygu haydafte dayahariyo habo halainato alabo halainato ogola hadetade hanamai abel gudi ilaha wanaha iyo haku warurtay manko wadigu ekate ilaha wanaha iyo haku warurtay manko wadigu ekate adiga iftiino aan kayga biye adiga iftiino aan kayga biye abowo hainato alla bowo halainato ogola hadetade hadnamai abel gudi habo halainato habo halainato ogola hadetade hadnamai abel gudi ogola hadetade hadnamai abel gudi tarankayga aashaqo adigu ku darte hayna yahow darada adanku indani indahay gudahi mada marna ka madahalan wo ka madahalan way kugu ildoogtaan walaalhaygu digaanine usadaba canaftaydo daadi jacayl ixtiraam gobaan iyo wanaag baan isku ogayne ixtiraam gobaan iyo wanaag baan isku ogayne eed gashay waxaa kugu wacan waa afka la qaadi indhahaado shanahaada ka iskahi baray naflagugu aaminay aada saray uga day aadigi axdiga qaadayo wanaadkee iriyay si uni galadmigaadan kaga soo goay garkiyo wadnahaad ikala goyso gantaali jacaylkaagiiba ay galay aytaanan goyin godka aanan gelina aytaanan goyin godka aanan gelina isoo gurmo isoo gaar ruuxa galaabaal marba loo gudaa ruuxa galaabaal laba loo gudaa sida gacalaabaan isgarabsani geerida hortiidaan isgaasan.